Mbaba subuza bakulira mubizimbe mchibuga Kampala bagale kitongole kibunyisa amasanyalaze mugwanga echayo EDCL okongera okulongoosa mu mpereza yakyo nga bagamba ti amasanyalaze kasusa okuvaako mu biseera ebyokukola emirimu ekintu kyebagambye nti kitaataganya emirimu gyabwe. Abasuubuzi bategeeza nti ebizimbe ebisinga obungi bibeera n'enzikiza mu biseera by'emisana nga amasanyalaze bwe gabeera tegaliiko kiremesa abaguzi bangi okuyingira amaduuka okusobola okubawagira. Bano bategeeza nti ekizibu kino kimaze ebbanga nga kibitaataganya emirimu gyabwe ne basaba babeerewo ekyenjawulo ekikolebwa okusobola okutereza embeera.
Muno mulanga tukubala ebipulezidenti Museveni wulirize enkola yaffe gyetwagala tukoye okubonaabona tuyisibwa bubi nnyo nnyo bye tutunda bitambulira mataala tetukola ate emyetaago bingi nnyo emisolo tulina okusasula emisolo
tuba tetulina mataala abakasitoma tebayinza kuyingira tebayinza n'okutulaba n'okutunda tetuyinza kutunda waliwo ebintu ebituba tutaddeyo mu masa tetuyinza kubiraba n'olwekyo amasanyalazi eri part of part of our operation. Embeera y'ekizikiza tukosa nnyo kubanga ebintu bye tutunda byetaaga display y'amasanyalazi so abantu batya nnyo engeri eno gy'eri downtown tajja kusobola kujja mu kizikiza aba yeekengera.